Yo, Mr. Seed again.
Oh, it's cook that.
Wana sema riziki ya mwenzio ni yake, na neto wanga ni rabana. Wea nini, uzibe, uzibe, kama ipo isha bangwa. Oh, hawajui, ni Mungu, amefanya niwe hapa. Kwa baraka za mama, baraka za baba, zimefanya niwe hapa. Hey,
wayo, wayo, wayo,
wayo.
Ujajua Mungu wangu halali, bora unanisumbua. Wayo, 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 wayo. Kwani bado ujajua Mungu wangu halali, bora unanisumbua.
Kati, wanasema ni ngwae kumbe niko beside. Oh, hawajui
ni Mungu amefanya niwe hapa.
Ni baraka za baba, oh Maulana, umefanya niwe hapa.